kakana weli ne kakana weli oneli ne kakana weli ne kakana weli ne kakana
Another day, another crisis. Keyboard warrior still typing. Mini lava siku hizi spendi fighting. Na maheta hawa wezi ntowa timing. Na hata wakinita guide, I know my baby will be by me. Na wakini seti kwa IG, dawa ya watiaji huanga silence. Niko sherehe mina vibe, na nyimu nani analyze. Who I wonder why, me I'm just tryna catch a wine. We shukulika na your life. Niko sherehe mina vibe, na nyimu nani analyze. Who I wonder why, I'm just tryna catch a wine. We shukulika na your life. Cheki zangu zimenai. Don't you disrespect my lover.
Sina number my guy.
Tonight I don't want no drama.
Sina number my guy.
Chaber don't ginge wana hero gasi anda.
Sina number my guy.
Leo ni party hadi mchana.
Sina number my guy.
Sherehe na piganga na kikosi. Kwa mfuko pesa haikosi. Mademu wana nitanga kiongozi. Vile mimi hutesanga Nairobi. Sele, sele zimeripoti. Chini, chini tuko kwa magoti. Aki wewe, wewe psi nirekodi. Kesho nipate mesha niposti. Niko sherehe mina vibe. Na nyimu nani analyze. Who I wonder why. Me I'm just tryna catch a wine. We shukulika na your life. Niko sherehe mina vibe. Na nyimu nani analyze. Ooh, I wonder why. I'm just tryna catch a wine. We shukulika na your life. Cheki zangu zimenice. Don't you disrespect my lover.
Sina number my guy.
Tonight I don't want no drama.
Sina number my guy.
Chaber dongingeo anahero kasi anda.
Sina number my guy.
Leo ni party hadi mchana.
Sina number my guy.
Sina no, sina no, sina no, sina no ma.
Sina number my guy.
Sina no, sina no, sina no, sina no ma.
Sina number my guy.
Sina no, sina no, sina no, sina no ma.
Sina number my guy.
Chaber dongingeo anahero kasi anda.
Sina number my guy.
Kakana weli, ne kakana weli.